Exclusive from zjams.com.
Rap Guru.
Non dali jinsi chansi, chansi. Non dali jinsi chansi, chansi. Ya gugu panga iwangu, chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma, chansi. Non dali jinsi chansi, mebo, chansi. Non dali jinsi chansi, chansi. Ya upanga iwangu.
I can't believe vakazi mweba futila. You know I'm looking for love monga nyimbo ya mwila. Then all of the sudden ukamba wanikumbwila. I'm falling for you, ona nitumbwila. Kuwama ni kwa mene silika na ulinako. But I think so ni kondo konda count uzanako. Cause date ya first unabwila na kagulu. They say money talks that day nenze chihulu. Tukione tuwa kutubai zona. But you're still craving for more, hey. Sindi netona, sinika na tinga dating ekantu. But sinifu na voya mbozi visa wantu. Because I'm not sure if I'm ready for this. Ungadabwe marapa wakuchai lapo this. Anyway, your point kudala wenzo nisula. Manje oni uzofuna chance, are you sure? Let's face it, you and I neta sovelapo. Tinakata napo, sweet talk yako na invelapo. That you only serious, I'm in for the thing. But I need you to show me not if you try a sing. Cause deep down nine ni makufela. But sinifu na tuwanzako tuwa chikwela. No masovela na kwanu ni zambu bwela. Ndabaliose kumashow sule kakuni imbilati.
Nondali jinsi chansi, chansi. Nondali jinsi chansi, chansi. Ya gugu panga iwangu, chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma, chansi. Nondali jinsi chansi, mebo, chansi. Nondali jinsi chansi, chansi.
Hey sugar cane, leko cha complain. Kunghala insane, na peni ili mu brand. Ya wosiku na kusenu, zambo ni peza again. Mulungu wa kupasa chance, kamba chairman. Mu relation, shipu zanghala captain. I will throw a party, noti party ya campaign. Ni kutuwale kumawa, ukaone mu present. Kailuli hot, munga kike mu oven. It's true that I've chosen, I'm hoping your heart is open. Wide like an ocean, your beauty's beyond shocking. Hope nili nayo, ni yaku tusuni washa. No my heartbreak, munga mutima suhasha.
Nondali jinsi chansi, chansi. Nondali jinsi chansi, chansi. Ya gugu panga iwangu, chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma, chansi. Nondali jinsi chansi, mebo. Chansi, nondali jinsi chansi, chansi. Ya upanga iwangu, chansi. Ya gugu tondezi ya gubenzuma, chansi.
Inyigati bote utulolike, kuyandiga muntu wa haki. Iwa gugu jata gumanza bumi, kwa yuma waku yumya yumya. I'm so happy that I found you. My Steve, my love, my Javi, I love you.
K-Ami Music.
Nondali jinsi chansi, chansi. Nondali jinsi chansi, chansi. Ya gugu panga iwangu, chansi. Agugu tondezi ya gubenzuma, chansi. Nondali jinsi chansi, mebo, chansi. Nondali jinsi chansi, chansi. Ya upanga iwangu, chansi. Ya gugu tondezi ya gubenzuma, chansi.
From zjams.com.
K-O.